Yo,
voilà,
it's your boy, the guest girl. I rock it. Yo, Ogusule waka sulamu mchiyungu. Sulamu mchiyungu. Poli denu bweda poli robo songu. Mwana poli robo songu.
Mwana
chikuwe chikuwate. Chikuwe chikuwate.
Heavy and mwenye.
Tuwe mige. Katuwe mige.
Yes, baby.
Sina dirty dance. Paka chini boka wansi. Zina dati dance. Paka chini boka wansi. Chitofu mwana muwala engeri joka vigula nzetonga nyana kulaba nebuza wakulira wambulira wasomera wakubama zina gozina osipula fitina yo. Osana na bangalo kubama zina gozina oleta ntalo. Bakusome kumbitavo mwana zina zita mama nyavo yo. Zina dati dance. Paka chini boka wansi. Zina dati dansi. Paka chini boka wansi. Chikule chikwate.
Heavy and mwenye.
Batuenyige.
Yes, if you go.
It's your mother, yes. I like it. Doje yunga za volume. Kubachira wika chibula mu volume. Managwa janga netu zinamu. Kuboko tukule meze vili jivulamu. Wama selectari wa indisi chuni. Panakaimba mapakule lindi toko. Jikitoka ya korebu kolomoni. Abambucha mtemeze otegete. Zina dati dance. Dati dance goti wakiri la wansi. Yeah. Zina dati dance. Paka chini goti wakiri la wansi. Chukule chikwate. Chukule chikwate.
Yeah.
Now it takes time for the thing.